Frank mwine mwe nk'impuguke mu mategeko murebye kuba president Uhuru Kenyatta yiyemeje kujya muri ya rukiko nk'umuturage usanzwe wa Kenya wo kugenda ari president w'igihugu mwibonamo iki?
Urakoze Etienne. Mu by'ukuri urebye iyo jambo ryo kuvuga ko yagiye nk'umuturage usanzwe ni nk'ijambo rya politiki, ariko mu by'ukuri ni perezida w'igihugu cya Kenya. Ariko unarebye ingingo ya 27 y'urwa rukiko mpanabyaha rwirahe ivuga ko ntabwo umuntu yakwitwaza ububasha afite cyangwa icyubahiro afite kugira ngo adakurikiranwa n'urukiko. Urumva rero hari ibintu bibiri, ni ukuvuga ko yaba ari perezida yaba atari perezida urukiko rufite ububasha rushobora kumukurikirana. Nk'uko yanabivuze ati kugira ngo igihugu cyacu cya Kenya kitasa nko kuvogerwa n'ubusugire bwacyo ngiye nk'umuturage usanzwe.
Mwareba se imbere y'amategeko musanga uko amategeko yamushyirwaho yamwubahirizwaho ari umuturage usanzwe wa Kenya ni kimwe n'uko yamwubahirizwaho ari perezida w'igihugu ariko bimeze?
Uvuze ijambo ryiza Etienne. Mu by'ukuri nk'uko maze kubivuga inyunga 27 nta gaciro iha kuba kuri perezida cyangwa utari perezida iyo urukiko rwemera ko ibyaha biri mu ngingo ya 3, 4, 5 ibyo byaha warabikoze. Iyo waba warabikoze rero ntaho udashobora gukurikirana. Ikibazo rero kiri ngo wenda yabona ubutabera butandukanye nk'ubwo umuturage usanzwe yabona. Genda vuga ngo muri politiki yesi birashoboka, ariko mu mategeko itegeko nk'uko rivuga ubu ngubu ko nta muntu ushobora kwitwaza umwanya afite kugira ngo adakurikirane. Ariko hagato yaho ngaho Etienne, ingingo ya 98 iravuga ngo kugira ngo igihugu gikorane na rwa rukiko kigomba kureba ko gikuraho iminite cyangwa udahangarwa bw'umuntu urwo rukiko rushaka. Ni ukuvuga iki rero? Ingingo ya 98 ibitanye ikibazo n'ingingo ya 27. Sinzi rero iba abungani na perezida Uhuru Kenyatta iyo ngingo barayibonye, kuko ni ukuba ko urukiko rwagombye gusaba ko amategeko ya Kenya yagomba gukuraho ubudahangarwa perezida Kenyatta kugira ngo ajye mu rukiko rwirahe.
Mwavuga se ko ubu yagiye irahe ubudahangarwa bwavuyeho?
Ntabwo amategeko ya Kenya yakuyeho ubudahangarwa, ariko we avuga ko yagiye nk'umuturage usanzwe. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko ntabwo ari itegeko bakuyeho ubudahangarwa, ariko ubwo budahangarwa bwakuweho muri politiki kugira ngo wenda agende nk'uko yanabivuze ati icyubahiro cya Kenya gisigare kidahungabanye.
Frank mwine, mu bihe byashize murabyibuka umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'abaperezida benshi ba Afurika n'abakarere ka Afurika y'Iburasirazuba bigeze kuzamura amajwi yamagana ruriya rukiko mpuzamahanga, ahubwo benshi babuza Uhuru Kenyatta kurwitaba. Uretse ko nyuma hari n'amajwi yazamutse avuga ko hari abifuje ko bajyana nawe ngo ahari batera ubwoba urukiko. Kuba perezida Kenyatta agiyeyo mubona ari nk'aho bigaragarira Abanyafurika ko yaba yaraguzwe atabumvise, mubibona mute mwebwe?
Urabona ikibazo kiri mu ruriya rukiko nuko nta muntu ushobora kwitwaza imyanya afite kugira ngo akitabwe urwo rukiko. African Union yo n'abandi ba perezida ibyo bavugaga wena ni ibitekerezo byabo, cyangwa koko nakababaro kuko hari abandi bantu badakurikiranwa mu bindi bihugu bakoze ibyaha, ariko bitavuga ko umuntu ufite icyaha atagomba gukurikiranwa. Nyina mucyo bavugaga bati kuki bakurikirana Abanyafurika bonyine? Urumva ikirana. Ariko ikibazo kiri hehe? Nuko Kenya ubwayo itashoboye, kuko hari abantu bapfuye koko muri 2007, abantu bapfuye bishwe n'abandi bantu. Ikibazo kiri ngo bishwe nande? Kuki urukiko rwa Kenya cyangwa guverinoma ya Kenya idashyiraho inkiko zayo? Kuko urukiko rwirahe ruha ububasha, navuga ko ruha priority cyangwa inshingano ya mbere inkiko z'igihugu mu ngingo ya 17 na 16 kugira ngo izo nkiko z'ibihugu bifite ibibazo bishake uburyo bwakemura mu mategeko ibibazo bifite. Kenya ntiyabikoze. Ikibazo ntikirabikoze. Kugira ngo rero urukiko rwinjiremo rukoresheje inkiko 17 na 53, nuko inkiko za Kenya cyangwa Kenya nk'igihugu cyashoboye gukurikirana ibyaha byakozwe muri 2007 nyuma y'amatora.
Noneho se, noneho gato Frank, kuri wa gatatu president Uhuru Kenyatta arabari imbere y'abacamanza baruri ya rukiko rw'Ilahe mu Buholandi, mwe nk'umunyamategeko icyo mwumva mwiteze n'icyo mwatubwira?
Birashoboka ko mu byukuri rwa rukiko uravuga n'ikibazo bashinja Kenya kiraturuka mu ngingo ya 89 na 90 kivuga ko ibihugu bifitanye amasezerano rwa rukiko bigomba gukorana na rwa rukiko iyo hari umunyabyaha bakurikirana, uvuga ko umuntu bakekaho ibyaha akurikirana. Uvuga ko Kenya mu nshingano zayo nk'igihugu cyashyizeho uriya mukono yagombye kuba mu buryo bw'amategeko yagombye kuba ifata ahubwo Kenyatta ikamutwara Ilahe, niko amategeko avuga muri ingingo maze kubwira 89 na 90. Ariko ni n'ubundi buryo bwa perezida Kenyatta nk'uko anabivuga ati yewe ndi umwere umutimanama wanjye ntunshinja. Ni nayo mpamvu ngira ngo perezida Kenyatta yagiye kuko umutima wari ati umutima wanjye ntunshinja ndi umwere. Binashoboka ko Kenyatta ashobora kuva bamubwiye bati uri umwere subirayo wikore akazi kawe, ariko icyo nshatse kuvuga nuko mu byukuri ikitarashobotse nuko Kenya itarashoboye gukora gushya inkiko kugira ngo inkiko zabo zikurikirane iyo byaha. Ni nayo mpamvu usanga rwa rukiko rubyinjiramo rukavuga ati mwakoze mwashyizeho ibingibi mwashyizeho izi nkiko none tubyinjiyemo, kandi mufite n'inshingano nk'igihugu gifite amasezerano natwe gukorana natwe kugira ngo mudufashe abantu bakekaho ibyaha bashobore kutwitaba.
Ndagushimiye cyane Frank Mwine, ni impuguke mu by'amategeko na politiki mpuzamahanga, tuvuganye ari Londres mu Bwongereza.
Urakoze cyane, ndagushimiye.